mapata makoinda na likolo nanokeli mbula libanda na kozela sale namemela yevololo ya bolingo andimanga nalingaka ye sale nanga
mpe yo sale kero sale sale
Nalingiyo
yeah.
Ata moli zama yo zobo na koluka yo sale sale nanga
Beyo sale tikero sale
nanga
sale
Tumwa singa nalinga kai
Beyo sale tikero sale Sale, te quiero, sale,
sale,
sale, sale.